Kinova kelo kupela mmele lokoleke ufukacha ya tsebale anjata